of life. So let us treasure education. We shall prosper. Mugeja segire ya torikuru. Ira tuambuse. Tuete sabana veitu. Tuenda tutunguche. Education the transmission of civilization. Education is the key of life. So let us treasure education. We shall prosper. Mugeja segire ya torikuru. Ira tuambuse. Tuete sabana veitu. Tuenda tutunguche.
Ukuza kwa mkenyaja. Noye tagiri yato. Sakwete chesa, no yetaga kwete sikwa. Nicho chimeno kuwa kurunji, kukumanyano kutunguka. Nde vitu yevyori kwetenga, umuma garagawe. Nde somana wahati, ni wihanga ya nyenchakari. Umaje semichwe, nemitwari semirunji. Kwara kura enebijuma virunji, kurunji, virunji, nyamwinji.
Education is the transmission of civilization. Education is the key of life. So let us treasure education. We shall prosper. Mugeja segire ya torikuru. Ira tuambuse. Tuete sabana veitu. Tuenda tutunguche.
Eriato, eriato.
Mugeja segire ya torikuru.
Kukuruko muboro
Itueta kenyato Kora na mani
Sakwete jereza
Itueta kenyato Chokwete siwa
Kukuza kumanya
Itueta kenyato Chokumanyi siwa.
We need more sensitization. We need much more education. For transmission of civilization. Tedimisho jamii.
Education is the transmission of civilization. Education is the key of life. So let us change education. We shall prosper. Mugeja segire ya torikuru. Ira tuambuse. Tuete sabana veitu. Tuenda tutunguche.
Chaviru pange vitura kore visingure. Yomajiro mjunalizi wa mori mokwe. Tupatikane tutiro mtima. Aza tutunguke.
Tutunguke.
Tujire amagara magunji. Abanda basuma shomeru mashome. Kila kitu kikuwe sawa sawa. Tena pora zaidi.
Tena pora zaidi. Education is the transmission of civilization. Education is the key of life.
Net Pro.